Atuye kuchitondeyo cha number 12. Jakobo antomwe a Josepha mu Egipita. Kubara mu buku lya Matarikiro chapter 45 chandano cha 28 kusika ku 50 chandano cha 26. Mudara Jakobo wakabweza mu kwahi wakwe alimwe azintu zyaka jisi akuya kuyokhala mu chisi cha Egipita. Kukomana buti kwakaliwo na akabonana busu abusu a Josepha. Jakobo wakatambika maboko akwe akubika athala mitwe lya bana ba Josepha akubaleleka. Mpao vakaba baleli bapati mu mihobo yabo mu chisi cha Israeli. Jakobo wakahwa mu chisi cha Egipita kali munene mupati. Bana bakwabo Josepha vakala buyohu akaambo kabubi mbo vakachita kusanguna kuli Josepha. Nkabela Josepha wakati kuli mbabo mutayowi mwakachita chibi kuli ndime. Pesileza wasandura yonse kuti zibe zibotu. Uchitira kuti ibantu banji bakohe kuhutulwa. Nobe nzuma, mkwari mujuru omwe winda bupati wa Josepha. Ihi nariyakwe ngu mwami Jesu Kristu. Bama alumi babyabi baga mujaya. Pesileza waka sandura ibubi obu ubuchita ibubotu wesu. Jesu wakabuka kuzwa kuruhu. Nkabela aleza ulatulegerela ihibi Yesu. Alimwi ahibi otu chitira benzuma hilarekelelwa. Waloleza ulatuguhia ujisubuloja ruhu lutamani.